Hey, Junior, come.
Yes, Daddy.
Why do you call yourself a Prince voice?
Daddy, when I grow up, I want to become a musician.
Really? But why?
Nana is sang a safe thing and less than one.
CoplayJams.com.
And La Guava Shilanda. About Tambulanda, Nangula Balanda. Blown for an Milan for Bambi.
SBM Music Creations.
Top Mola. Copalize. Yeah. If.
Sukia ni uwezo msambia tala mvota sikadina mkwata Toplo yunga mkanyati mvota ntamu yanu mfulefa kuvota Problem ya mkuvota na mkula palasti mwavota la chakoro Ma problem yonze mwalaba mparlamenti mwaimcha mwaka walala Mwe wandi kwele ni mumano mchalo chesi jino mwari ba mane Nga wapwe skulu mwoba mane no job tuchela pia kubwaro It depends, it hits, nsepila shirefa pia kuri hits Nkono mi mchaloeza ndachile nga bantu kwamba kupanda Ukwiva, no kwipa, kanishi chana na chibipa Lete ni mpena pepa mwelo ndole findo pa mepa Mwamane ni opaketi mwafwe na mwaba sopeti Mle shari mwaku Chamo pele mkamala kifionze vili kampeno Tingo avotolo wamba complain Chiumane kachika kila kucheni Zambia wanze sala pukeni Yemi toshe ni shwa istuleni Chibe kwa enge aeroplane Mwala lenga nyembe nseni Nga nalanda talefu afea mwetu galungo Uwe chechi na lafote la ine ichechi
Ichechi Ichechi ya dikalinga tika sike kumulu
Ichechi Zambia na mwe nae Mwle jivula pa mwle se
Chalo chupa pele bakalda So donza poni sala etu kanda Fwe wafote batubika galate Chidio kotule edu wadi landa Orom kwate Twizanda one day was to kai sanga kumanda Ule muna peti ni wabo kumanda Sala pa wale saka ya kukanda Venga wa kuilamo, ola futi venga waka kuilamo Atile seo sale ntungulishi Numba diweze tu sale mpulu mchi ya Ni mkwate makweche, defo wa mpele kwa tenshe Nani wale teko efe makasing, mga tuipa bonze fe kanji Kalimu kwa tuka wakile panji Lucha kiri ni diweze ni chingwala Bute kwa nangu ni waka walala Mwabandu ndefo wako hansa Batikuwa na ipo tuwa sansu Waka yele bengi ba mada Puru fulu mputa mwanda Ushawo chari fi mwaka hunda Batipoze kuno babunda Fani kuno fobale punda
Yeah.
We must not allow virus to separate us. We are brothers and sisters. One Zambia, one nation. Tende pamozi na mtima umozi. Abakaunda baji la nzele mwufumu.
Mle mfuwa ene mwila mfuwa ba mwufumu.